Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'alabikako eri Obuganda okusimbula abaddusi abeetabye mu misinde gy'amazaalibwa ago ag'emyaka 71 egy'ekitiibwa. Emisinde gino giddukiddwa wansi w'omulamwa ogw'abasajja okuba basaale mu kulwanyisa Mukenenya olw'okutaasa omwana ow'obuwala. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogerako eri Obuganda akalaatidde abantu b'omutanda okwekuuma ekimbe ki Mukenenya nga beekebeza ate abavubuka n'abakalaatira okwerekereza eby'omukwano okutuusa ekiseera ekituufu. Ebyo nga biri bityo, Mukwata Damula Mayiga era akalaatidde Obuganda obutawuliza muntu yenna abujja ku mutanda. Kiro Charles Peter Mayiga.